Yo, ni Isas na D.
Binayambe. Yesu we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu we. Yesu we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu we. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe.
Kujaitoka na mika wale. Moyo wangu na kuputa wale. Nishinawe. Nisizame, usiniwache hama hange wanipate. Nikiwa nawe sina wasiwasi. Sina gaganti, umenikubali. Yes, you my everything, you my success. Hujainuna na mimi kiku upset. You my heartbreak, hujani heartbreak. How ni play, menilinda kage mwade. Sini kusifu kuliko kuwa wordless. Wana issue, wana die, niko wordless. Unanipenda vile niko nime silent. Sina kelele kama siren. Umeni bless, mini size. Na washa moto niko haire. Na wapateke wajipange. You make it happen, umeni challenge. Umeni change, niko way, niko tane. Umeni samehe, niko huru kakinyata, niko starehe. Huna mashate.
Yes, we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu we. Yes, we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu we. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu we. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu we.
Niwe ulikuwa karibu, besha litoroka. Thanks kunitibu after long time suffer. Ukanitoa ibu, lana na makosa. Umenipa jibu, yes. Now niko sofa, mado nimeosa. Masho sezi kosa, amor kakikonya seche duto inkoda. Toka nikujue, no more fall out. Nataka wakujue, nipe guvu so niko loud. Napiga magoti, napanguza machozi. I smile every morning, kila mchana na jioni. Sababu yako tu, let me say I love you too. Umenibeba maju, kama beste wanu tu. Wakinisaliti tu, unanibariki tu. Una bring peace and this all I need. Jaiko sadish, niwe unani feed. Despite all I did, umeni set niko free. That was day 3, when you rise again for me. I'm heal, siko ill, he love to me seal. Mini wako na be, saki vako za mashi. Kuni please kumbezi, wana mpango ni go miss. With you, nita leave you, umeni pa creation protection.
Yes, weno penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu wei. Yes, weno penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu wei. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Yes, we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu wewe. Yes, we no penzi langu, sitazama nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe. Nitaishi kukusifu wewe.